kumbe mapenzi umeme yanaweza chuma hadi usiku. Lile tone nilokupa la asali umelijaza tungi la shubiri. Ahadi moto kwa baridi, haina budi moyo kujitahidi.
Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kwa fan, why now, why now? Umeniacha matani. Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kwa fan, why now, why now? Umeniacha matani.
Uina hiri nipunguze pupa, ije mvua jua we kutoni tupa. Sani mepaki wazi kwa mtomwa chupa, na wachata kwa kiza na kusaka msupa. Lile penzi lako la zamani, opato nariona la thamani. Usini tupe mrembo asilani, usini asiri moyo jamani. Juna waza umeritelekeza kwa kiza, na kiangaza na kisi moyo kuhani choma.
Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kwa fan, why now, why now? Umeniacha matani. Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kwa fan, why now, why now? Umeniacha matani. Nipe nafasi ufurahishe yangu nafsi, kwa uzuri wako nimekuwa wako mfuasi. Tukiwa me and you nitakuwa more than happy, 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 just me and you. Tukutane wapi, wapi, just me and you. Wapi, happy, happy, wapi.
Na mzuri waninga kama tausi ukiringa. Ligi kwa komini winga, mtima meni piga venga. Nafsini meni yacha wenga, sino janja kama mjinga. Be my baby girl, I do how it looks like. It's your boy Sifa Clean, featuring Saji. If this the life, I'd rather be alone.
Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kofan, why now, why now? Umeniacha matani. Lady promise you're the one, the one who does lead the line, you'll be fine. Kofan, why now, why now? Umeniacha matani.